Gana Boniface Benzinge mwari umukarani n'umuvugizi w'umwami Kigeli wa gatanu ndahindurwa umwami akaba yatanze mwatubwira ayo makuru yaba ari impamo yatanze gihe ki yaziziki yaba ari uburwayi cyangwa se yazizwe ikirago
aho ibyo biri mu maboko y'abaganga nibo bazi icyo yavuze ariko ntibarabidusobanurira gusa icyo nabamenyesha nuko yatanze ni koko ariko n'ubundi yarasanzwe arwaye ariko bitakabije n'uburwayi bw'ukuru ndetse yabigendanaga ariko si uburwayi bw'indwara yamufashe none.
Mwabanye rero n'umwami Kigeli igihe kirekire nk'uko nabivugaga mwabaye no mu buhungiro muri kumwe mu mubera umukarani mu mubera umuvugizi itabaruka rye mwaryakiriye gute?
Nibyago cyane kubona twararuhanye kuko igihe tumaranye ni kirekire kuva ndetse mu ishuri biza hamwe mu ishuri rya Sida hariya mu bafurere de la Charite niho twanamenyaniye kuva icyo gihe kugeza ubu ngubu twakomeje kubana.
None se kuba umwami w'u Rwanda Kigeli wa gatanu ndahindurwa yatangiye imahanga aho abantu bamwe bita ishyanga by'umwa byakiriye gute?
Ni ibyago twagize kuko ariko si igitangaza umuntu yatangiye aho Imana yamugeneye ibyo ntabwo ari urundi umuntu ya siwe wihitiramo ngo azatangira aha ngaha aho Imana yamutegetse niho ni kubigenda.
None ubu se
kandi tugomba kwemera ibintu uko bimeze kuko nawe yinyuze Imana.
None se ubu hagiye gukorwa iki? Yari yarashatse gutaha ariko byari bitaragerwaho. None ubu hagiye gukorwa iki? Murateganya kuzamushyingura mu Rwanda cyangwa se inaha muri Amerika aho yari atuye?
Ibyo nacyo turamenya kuko iyi nkuru nabo bigiraga ngo nka filime ntuzuze no kugira bamenyesha yuko yatanze ariko ibindi biracyari muri process. Abajyanama none bagomba kubivugana icyo bazemeza ntiturakimenya.
Hari ijambo se yaba yavuze rya nyuma yaba asigiye Abanyarwanda?
Ijambo yavuze ni uguhera kera ntabwo ari igihe cya none cyangwa se sinavuga ngo ni ijambo rishya ngira ngo mwese ntimushidikanya ko umwami Kigeli wa gatanu akunda u Rwanda yararwitangiye kandi yararukoreye n'ubu arinze yigendera akirukorera kandi akorera Abanyarwanda.
Yaragifite icyizere rero cyo gutaha mu rwa mubyaye
kandi yabyifuje kuva igihe kinini ariko nuko bitagiye bishoboka.
Naho mwe ku giti cyanyu ubwo murateganya iki?
Twebwe ibintu byose bizava mu nama tuzajya n'abandi turi kumwe n'abandi bari bamwegereye n'inama ndetse kuko harimo ko n'inama ye ubwo bizaterwa n'icyo tuzuzuzwa.
None se nk'itanga ry'umwami wa nyuma w'u Rwanda rihinduye iki ku mateka y'igihugu, ku mateka y'u Rwanda?
Ibyo ntacyo nashobora kubisubiza ubu ngubu kuko nacyo turamuvugana n'abajyanama. Icyakora kuvuga iki bihinduye ni uko tugize ibyago kubona dupfushije umuntu kandi wari wakundaga u Rwanda kandi wakunze Abanyarwanda. Ibyo sibyo nakwirirwa mvuga byaba ari ukurondogora kuko abari hanze cyane cyane bose bazi akamaro yabagiriye kandi bazi uko yakiraga buri muntu wese atigeze arobanura mu Banyarwanda. Yari umwami w'Abanyarwanda ntabwo yari umwami w'uruhande rumwe.
Abatari bamuzi se Bwana Benzinge umwami w'u Rwanda Kigeli wa gatanu Jean Baptiste ndahindurwa mwabwira ko yari muntu ki?
Yari umuntu wiyoroheje cyane kandi ukunda Abanyarwanda ariko cyane cyane akaba ari umuntu wizera Imana kandi ukunda Imana n'urugero yatanze mu bihe byose.
Turebye nk'umurage w'umwami Kigeli wa gatanu ndahindurwa azibukirwaho mwatubwiye iki?
Ikintu umuntu yamwibukiraho cyane cyane ni ukumenya ko yakundaga u Rwanda n'Abanyarwanda atarobanuye, ikindi akaba akunda Imana. Ikindi twamwibukiraho ni uko independence y'u Rwanda niwe tuyikesha, niwe wayisabye muri Nations Unies akaba ari nacyo cyatumye Ababiligi bamwirukana mu gihugu. Ni ukuri ni nacyo yazize rwose kugira ngo ajye mu buhungiro kuko nta munyarwanda wigeze wirukana umwami Kigeli wa gatanu. Umwami Kigeli wa gatanu yirukanwe n'Ababiligi ku buryo ndetse naho Nations Unies yemezaga yuko agomba gutaha ngo bazatange independence ari mu Rwanda. Nizo resolution bashyizeho Ababiligi babirenzeho bakagira repubulika kandi bitari muri programu ya Nations Unies. Uburakari rero bari bafite iteka ni uko abakoloni bose muri icyo gihe ntabwo bashakaga gutanga independence yo muri Afurika ariko Kigeli ni umwe mu bayisabye kandi barayibona, akaba ari cyo cyarakaje Ababiligi bakamuvana mu gihugu.
Boniface Benzinge mwatubwiraga ko hari byinshi mu gitegereje kubanza kuvuganaho n'abandi bajyanama mbere yuko mutangaza andi makuru nagira ngo nkore umuvugizi mugire nk'ijambo mwageza ku bakunzi bijwi rya Amerika cyangwa se n'abandi bateza amatwi iyi radio cyangwa se abakundaga umwami Kigeli wa gatanu ndahindurwa
ijambo nabagezaho bitari ukurondogora no sinshidikanya yuko abanyarwanda bose bazi ukuntu umwami Kigeli wa gatanu yakunze u Rwanda nk'uko nari maze kubibabwira niyo wabadusabiye independence kandi n'ukuntu yagiye ashakira abantu amashuri mu gihe yari ari hanze ntabwo yigeze yicara kagihe atarwanye ku bana b'u Rwanda kandi atarobanuye aho ari hose iteka ngira ngo muzi yuko amashuri yabayeho ari i Burundi Central Bed ari no muri Uganda Polytechnic yari hari Kawunge igihe cyose yahoraga arwana ku banyarwanda aho bari ntabwo yirebaga ku bwe ariko yabaga arwana ku bana b'u Rwanda bose.
Ndabashimiye cyane rero bwana Boniface Benzinge kuri hakakanya muduhaye muri ibi bihe bikomeye muri mu murakoze cyane.
Namwe murakoze kumbaza iryo jambo kandi mwatumenyeshereza abanyarwanda bose nyine kugira ngo bamenye iyo nkuru mbi yabaye kandi bakomeze bamusabira amasengesho.